Getatunes.com.
Tangazo, tangazo, tangazo. Watoto wazuri hawataki pesa za mawazo.
Crap. 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 Crap.
But you know what I'm on.
Join.
Crap. But you know.
Crap.
Ukimtaka wena hela. Salamu nyingi, story nyingi unamkera. Ukimtaka wena hela. Salamu nyingi, story nyingi unamkera.
Mana makeup bay, fiatu bay, na nywele bay, vinataka mani. Kaukote, usisobe, bure bure utamu watakupa nani.
Wanaume atuongei, tunafanya vitendo. Yani bora tufilisike wa enjoy wa leto.
Eta unataka pesa?
Njoo chukue.
Pome wamesha zileta?
Njoo chukue.
Ama ganda ya kunyeta?
Njoo chukue.
Ama unataka
Njoo nikue.
Cholesha, unacholesha. Nime kubamba, 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 unacholesha. Cholesha, unacholesha. Nime kubamba, 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 unacholesha.
Oya pombe sosigara, pombe sosigara. Oya pombe sosigara, pombe sosigara. Oya pombe sosigara, pombe sosigara. Oya pombe sosigara, pombe
sosigara. Eka fungula pange bima bim, anenye gogo pange asiga si. Mapuleli namba bagia, wope wopa bongo masia. Mapulelu moya baufiga. Tanzania se atinga, na shia magia, na kibeli pisi, wane na nisinginga, eh. Ay, kibela, eh, kibela, ay, kibela, eh, kibela, eh, wena kibela, eh, kibela, ay, kibela, wena kibela, ay,
eh, kamera, eh, kamera, eh, kamera, eh, kamera, eh, kamera, eh, kamera, niko na demu wa mtu, ondoa kamera.
Crap, crap, crap. Crap,
issue,
crap,
you know what I'm a
crap,
you know,
crap,
what is the name of the key of a mini boo? Kumbe nimejipanga niko fululu. Wale wambea na wachawi wote macho juu. Wanabaki kutapatapa, what can I do? Mbona sasa nimetoka, wananiomba vocha. Wanabaki na ropoka. Vicho vyao vimechoka, kwa stage kama foka. Mana naniogopa,
issue,
crap,
issue.
Crap,
crap,
you know what I'm a
crap,
you know,
crap,
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 shoot,
crap.
Ay, kibela, eh, kibela, ay, kibela, eh, kibela, eh, wena kibela, eh, kibela, ay, kibela, wena kibela, ay, man, kibela, eh, kibela, ay, kibela, eh, kibela, eh, wena kibela, eh, kibela, ay, kibela.
Music at www.getatunes.com.